friend of my enemy. Exclusive from ZHitsPromos.com.
Mega Beats.
Oh, I, they want my life full of poverty. It's a good thing I know I'm. Eh, think I let you love it. In the last good you love it. Fiance, fiance, love it. Mpaleni wa mweneko, ababa mambala. Biepem pelo yanga, fiance ni kakwada. Mpaleni wa mweneko. I pray for my downfall. Kulina mana wanu wanzo. They never wanna see me shine. They always wanna see me down.
Mpaleni wa
mweneko.
Mpaleni wa mweneko.
Mpaleni wa mweneko.
Mpaleni wa mweneko. Bless me, friend of my enemy.
Yahweh.
Bless me, friend of my enemy.
Mpaleni wa mweneko.
Mpaleni wa mweneko.
Shaka furia mano nga mwambela ishaka rufia mano. Waka pape wa mambala waruani na wansungira kamara. Awankia vika terere awanse kafina ngwa waka mwonekere. Mwewa pela ni mwewa nga mwanso pancha karekere kuchevo. Mumpari omubiri wonse waka nkave kisampa kuri wonse inyo. Epe poria ndeta mwaka ndekere shokusera panone.
Mpaleni wa mweneko. The brave for my downfall. Kulina mwana wanu wanzo. They never wanna see me shine. They always wanna see me down.
Mpaleni wa
Shibilo chombukila doze no kupepa mweba mwishiro. Wafitala vashale na kakufolo. E chombukila no kupepa kuli mwe pembelo. Dama ponya kwa downi. Nidose mungina no kumpela kilaoni. Baleni mbalange wase wangu saini. Atitalanda mwabele nedikulwaini. Bless me, bless me. Kwese mutuma vena mwese na inesendi. Satana nabana kwa tiale ya kushishi. Nisana kwa kumulu evele ufisi.
Ababa mambala. Die pempelo yanga. Yonze ni kakwada. Mpaleni wa mweneko. The brave for my downfall. Kulina mwana wanu wanzo. They never wanna see me. They always wanna see me down.
Mpaleni wa
super breezy, those collection. Bigger boss victim.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.
It's the bigger with 10.